ka bɔ kati san kura hɛrɛ ala k'o di an ni aw bɛɛ lajɛlen ma k'i ka samɛsamɛ foli kɛ hɛrɛ ani baden kɔnɔ ka taa i limanaw yɔrɔ la yɔrɔ kelen pewu voix de l'Amérique sanfɛ bamako 102.FM sibiri nata aw kana ɲinɛ dɛ a bɛ daminɛ nɛgɛ 17 wagati Mohamed Touré ale bɛ aw bisimila nɛgɛjuru sira 00 120 261 931 40 sibiri don 17h
an b'a fɔ kɛnɛko tɛ wa a ye dɔ fara kan dɛ an jagokɛlaw mankanw fitiniw kumabaw an b'a lamɛn kosɛbɛ kosɛbɛ dɛ aw kana sɛgɛn dɛ wa a kana ɲinɛ an kɔ wa an da ɲinɛ aw fana kɔ fana
i jɔ ne k'an bolo lateliya ka taa nin lamɛnnin tɛ fɔ ne kɔ dɛ
don kelen pe sibiri nata 17h 102.FM
An b'a fɔ samɛsamɛ foli sibiri nata 17h VOA Afrique kan Mohamed Touré an bɛ ɲɔgɔn bolo.